like a slow motion. So utadhani boshi na tokea Lake Victoria flow zaidi ya Indian Ocean. Na make hit songs bila msada promotion. Kuna spit mouth the song make me grab kama vouchers. Nipo deep zaidi ya blue sea. Beef sifagili mie A-Walls in mashiri anapidia ka Bruce Lee. Wananong'a mchana kutu siku wanakesha na soma. Itinongage tu mistari mikari nogesha goma kati ya kwao. Waisipiayo mikari sijawahi kuyona. Tena na tena akipata zero taito selfish. Wawe wema na polimis minta tena zaidi ya Cedric. Na roll kama Chris ya doing as I'm doing the brethren. Na punch zaidi ya boxy ring. Memsin kama dustbin. Wako fake kama wedding ring ya Whitney na Barbie. Check na vyo lipuka kama fast of Bin Laden. Check na vyo imbuka again and again. Sisters fake wa funika MC na henshmika. Utini na hitajika siskim na cho wandika. Wanaingia mitin kama Tazam. Na choishim mimi nyali maji MC ni ya Azam. Napo bounce na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na draw punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.
Napo bounce na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na draw punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.
Nilianza kama masiala sasa na make dollars. Ni mwanajeshi nalo ni mchizu walu na kito. Mpaka leo mi bado nipo. Wengi wanautaka ufalme mindo kidume. Wanafikiri kazi rahisi. Wanaji cosmetic fail. Wanajipuliza perfume kubado wananuka. Wanajishangaa wanapanda wanashuka. Wanapanda wanashuka. Nishazwa ya kiaso kitana wala similiki duka. Kidume elastic manzo mwisho kati siso shuka. Wanakumbuka shuka tale kumesha pambazuka. Aliyetangulia katangulia ato kilia bwana mdogo jifunza kuvumilia. Sifi njaa na choma kama njaa. Mtani na kubalika mindo chao kifaa. Na show love na machizi mindo chao kifaa. Moyoni sina kinyaa wakati ule mpaka leo. Hivo nilivu mimi aswa. Hivo nilivu mimi aswa.
Na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na draw punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.
Snapple bounce na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na drop punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.
So superstar ka Michael Jackson. Lakini feed Q na lipa so sana ka Mike Tyson. Lakini na amini nitashindo kinchukia. Huku na nchekea takuacha unalia kimbia. Na putisembea ka unataka kunifia. Niku fresh kama cucumber. Njesh bila magwenda. Shake na vitampa kama TMK na mapanga. Nimepita maski bao kama Yula Uganda. Mwanza mwanza round father tadhani jabu the damage. Nasema tine njailo takata kama ramen. Nashindana mwenyewe sababu hakuna challenger. Motherland I represent ka Babalu Canada. Kichaka ma Aspen. Smart Zeta Florida. You can't tell me nothing. Kabla kukupa mkono kwanza naitemea mate. Kujua ku rap haimanishi naijua hip hop. Na kuongea chap so lazima utani twist kama twister. Nilipoanza mziki sikujua fedha za uharibu. Sikujua mabinti wengi watataka ukaribu. Tunashindwa kujiamini kiasi ya kukosa chaguo. Na kusweka kabatini kwa badiri kama nguo. Ni hali halisi so dharau na ni ukweli mziki ni humu. Mzazi mwombe mwanao mashitani na simrubuni. Nilipo na nilipoanzia siku napohitaji baki pia sofi. Kupichwa ilimradi muda usiniache. Napo bounce na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na draw punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.
Napo bounce na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na draw punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.
Napo bounce na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na draw punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.
Snapple bounce na we bounce bounce back kama tennis ball. Come on na bang bang kike zaidi ya gunshot.
Wananita king sababu na draw punches. Kwenye boxing rings na za kukibiza tight.